Mirabois, Ataque Count, Big Up Man,
Choice Sound, Nico Ju, ya, Nico Ju, Nico Ju, Nico Ju, ya, Nico Ju, Nico Ju, Fuko down, check it boss, Fuko down, Fuko down, check it boss, Fuko down, Nico Ju, ya, Nico Ju, ya, Nico Ju, ya, Nico Ju, Fuko down, check it boss, Fuko down. Ati unasema niko juu na wewe uko down. Chini ya jua tu hapa atao nime grow niki aso na wewe niku rest tu kufika nilipo anza hapo. Nilianza ndogo ndogo na bado mimi na grow. Na si ndogo ndogo mistari bado na flow. Ukitaka kunipata itabidi come slow. Mapeni utapata usije ukanibo. Take it easy bro, you aren't a traitor. Niko juu ya, niko juu, niko juu, niko juu ya, niko juu, niko juu. Uko down, check it boss, uko down. Uko down, check it boss, uko down. Niko juu ya, niko juu, niko juu ya, niko juu. Uko down, check it boss, uko down. Uko down, check it boss, uko down. Safari ya mbali uanza na step moja. Fanya kazi bro, ata kanu moja. Step by step, tutakuwa pamoja. Ati we uko Earth, na mi niko Jupiter. Ukinitaka check it, niko Jupiter. Dreams work, check it. Uliza Lupita, music ni work. Uliza Visita, dream, dream, dream. Then act, take it easy bro, parent a traitor. Niko juu ya, niko juu, niko juu, niko juu ya, niko juu, niko juu. Uko down, check it boss, uko down. Uko down, check it boss, uko down. Niko juu ya, niko juu, niko juu ya, niko juu. Uko down, check it boss, uko down. Uko down, check it boss, uko down. Nivali ni ukweli sikatai. Ufanya kazi, mwishowe utapata. Utafutaje choki na kishoka kesha pata. Maskini ya kipata, matako liya buwata. Mi nisha pata, wa uko bado. Nikutulia tu, kani embe dodo. Jui, wanini na kazi upeli. Na mini unapela uongoke ata ukendi. Kazi tu kuspendi Jumatatu na weekendi. Rule number one, usema na kutenda. Baki tu kusema. Niko juu, niko juu, niko juu, ya. Niko juu.